Nasani boy
na mshukuru Mungu baba yeye ananipenda na mshukuru Mungu baba yeye ananipenda alinivia msalabani yeye ananipenda alinivia msalabani yeye ananipenda eh Yesu yeye ananipenda eh Yesu yeye ananipenda.
Nikupe sifa na kerubi na serafi, nikupe mitang sadiwa ate rafi. Gospel yendele, adi ya cross countries, ache fike everywhere, adi ya kiwa hanti. Thanks for the psyche ya kuandika na kuimba, neza shika mic mta anyata kanisa. Mwito nilitia igari rope and solibisha, anything anytime amentide na itisha. Devil no naka ujubi now you know, vitu moto hisyo vitu za watoto. Yende globally adi ishoke Hong Kong, santu songe front. Front, hainde uvarin, atoke msoto. Leo unahina hise masante si mateso. Baby Jesus, kiwa mtoto alifunikwa kwa matambara, ata si kwa leso.
Namshukuru Mungu baba, yeye ananipenda. Namshukuru Mungu baba, yeye ananipenda. Alinivia msalabani, yeye ananipenda. Alinivia msalabani, yeye ananipenda.
God love me, appreciate. Adi devil know, evil miss it or relate. Demonic temptation, nez eliminate. Heaven do your station, zidi negotiate. So, zidi kuni bless. Wepo, isi baki less. Bro, don't dare mess. Kwa God, kuna strength, so defeat stress. Nunu wengi husema, iti gospel ili fit. Confidential na stand up, kuwasha uku kuget. Asande kuni pene fanya kwa roo na kweli. Jan to December, iwe ni kutopongezi. Sijolo kinitanga kuwa sina hata bain. Mistari ni kutemba na marami zimeni. Si hako kinitenda, kimoyo sita dedi. Nitumie, nitaenda baba koko niko ready.
Na mshukuru Mungu baba, yeye ananipenda. Na mshukuru Mungu baba, yeye ananipenda. Alinivia msalabani, yeye ananipenda. Alinivia msalabani, yeye ananipenda. Eh Yesu, yeye ananipenda. Eh Yesu, yeye ananipenda.
Nimeshindwa nikilalamika baba, sijakuja kwako kushukuru. Mengi kwangu yametamanika sana, hadi nimesahau kuabudu. Nimeshindwa nikilalamika baba, sijakuja kwako kushukuru. Mengi kwangu yametamanika sana, hadi nimesahau kuabudu baba.
Yametamanika masanya kutoa sifa ye. Mesiyo medeliver mangiva sonza kwa sifa ye. Yametamanika masanya kutoa sifa ye. Mesiyo medeliver and give us on Zakosifa.
Yeah, let me say, asante for the love and show in me. Asante, let me say, for the Lord is getting me. Once again, to Nefana Jeremy. Your test to the make note achieve something big. Something big, me as a something new. So, sorry, new time for you to resume that thing. Doing God, I'm tuned to reboot my foundation. New skeptic instead of cute number video party views.
Okay.
You know what it is.
Jeremy.